da chati sedda der yimre ne Bashiru Abubakar Yusbi wi'etende wayrude Haji Sa'adu Modibbo Ahmadu Ganye. Mi fuddiri ende yimre bismil ilahi salatu salam do rasuli ilahi he alo sahabo etabihi shuyuhu emodibbe andal sahihi he zurriya modibbe kashir eraji wi a kullu nafsin fazaikatu almauti kone bako ya wayetu nyande go warmanda ndende yottu wala taskaram sakko ya yeso wartu faseti no yen konde taskukiji inna lillahi wa inna ilaihi fanden raji una hedo mautihi fanden senno yen alla maudo ilahi hedo dumko ukka toren ya ilahi o hinno yanjani ko usuma anuraji allahu akbar modonno walado kaito me en yonkina kolo yado ardido hande yodum ardinado heton yeso julbe yodum juletedo o dafna to hubbare modibbo raji mi khalfitini fiji am alla maudo ko masbino ya dum kasei kanko baudo fawaunare mako hedum wadmi tordo o waunammi munyito ya goba juldo o hisnammi o laki be wallukiji.